nukatangisa kwenti tibisimile ala yonzi chali amadulila ebintu tebibadde byangu akubila banafe batufako inalila ala sabuba wejjana buli omwaka nyiwe mnobili yali akola nange nyongera okukwebaza kuba onfudde kinali sisuubira bangi abalwa n'okunzita naye ansobozeseza nembawangula ndi generali kati omujjuvu okatongo kamuteryagoba nebaza ne bajjajjange benasamira okumpa obubaka ne vibe ezinaabawoomera essanyu lizaala amaziga mumpadde tutumu naye kati ndi mulumi tobanakintu tobanakintu bananga bakindekera nkikuba bwomu sikyatuula tobanakintu naye yali asigaddewo ebiwengemeku byamututte bityo tobanakintu omulala ye ali muwammeeya era yanjabulidde atyo tobanakintu omulala afuuse mutabani wa muhammadi tacyadde eno tobanakintu
Smart Life Production
kansooke kwebaza bajjajjafa batobukungu musingi guno sebadduka saba allah kuwejjana gwe watandika ebidongo byenkuba amani basudde webale basomesa eggwanga tewali atoma buliso webukunja webale gwe wanjagase n'obuzina bwenzina n'abalamu abaliwo mbebaza n'omukuumya kadongo kamu okuba ow'amaanyi lord fled webale oyimbidde abantu tewali atoma wile mukabya nkwebaza gira tukiweewa sebbale kulwange sibabanja abudomulasi webali osaana byerabofe tuleete waka dani mugula kitange nkwebaze siima nnyo omulimu gwe mwakola nabangi besimenye nga mwatoba saba mukama yaba abeebaza kyoyitabula webali ne bapulizenta abakubye kadongo kamunaanoka matiya luyima koloneeri nakakaawe basembyayo kabadde kakodo temunyiigira omulembe zennina bendera kati agikutte tobanakintu tobanakintu bananga bakindekera nkikuba bwomu sikyatuula tobanakintu naye yali asigaddewo ebiwengemeku byamututte bityo tobanakintu omulala ye ali muwammeeya era yanjabulidde atyo tobanakintu omulala afuuse mutabani wa muhammadi tacyadde eno tobanakintu kintu sikyatuula mama w'abaana wakatakyandabaku oba oyingira ennyumba maneja naakuba bakwagala ekyakwe sikyalina muyambi kati ekintu bakindikamu kikuba bw'omundi bwenabanga ekyakwe nga sega watabaala emasaka bwenabanga emasaka walukaga nga lina kasongola bwenabanga mu bulemeezi nga kapaata baalabizinga abudumulaasi yani ennyambye abakyala bamusingira ennusu kampite bamusaayi muto banneeyunire tusimba ettiimu tukuba ekintu kino buyondo etikyango ebinagaana nzenjaku kuyamba njuba kyemero naawe kyangu ekintu kino tukikwanyekwanye kafiiro junia neegattako ekintu jjakikuba jabbi byekwasa ebikusumbuwa kabibeere byambuganja bimala fulanka mugambe vaayo eyo wegweka mukyalo naye oli muyimbi bulaya nikikoza abakyala bajja kuzisa era obafeeko kuba wajja buyimba jaki kisito gwe neegattako kubanga mu bakyala bendera ogirina eyo tuwumbewumbe ekintu kyaffe muve ku bana ababuukabuuka tudukira ompende bweyange enywamu bimpa vaibu sire kusimbula tugende tobanakintu bananga bakindekera nkikuba bwomu sikyatuula tobanakintu naye yali asigaddewo ebiwengemeku byamututte bityo tobanakintu omulala ye ali muwammeeya era yanjabulidde atyo tobanakintu omulala afuuse mutabani wa muhammadi tacyadde eno
Remember where you got it first. www.djericom.com